might have lost, was never taught. Oh, yes, and I show like a real man should, like a real man should, like a real man should, like a real man should. Ngathula ngabuka, ngenze slim master. Ngathula ngabuka, onke amaphutha sepheli sinele emoyeni wami. Angisakwazi no one can stay with you. Ngathula ngabuka, ngenze slim master. Ngathula ngabuka, onke amaphutha akho sepheli sinele emoyeni wami. Angisakwazi no one can stay with you. Indoda nakekela umuzi wayo. Indoda nakekela ikhaya layo. Indoda nakekela umuzi wayo. Like a real man would, like a real man should, like a real man would, like a real man should. Indoda nakekela ikhaya layo. Indoda nakekela umuzi wayo. Ngathula ngabuka, ngenze slim master. Ngathula ngabuka, onke amaphutha sepheli sinele emoyeni wami. Angisakwazi no one can stay with you. Ngathula ngabuka, ngenze slim master. Ngathula ngabuka, onke amaphutha sepheli sinele emoyeni wami. Angisakwazi no one can stay with you. Indoda nakekela umuzi wayo. Indoda nakekela ikhaya layo. Indoda nakekela umuzi wayo. Like a real man would, like a real man should, like a real man would, like a real man should. Indoda nakekela ikhaya layo. Indoda nakekela umuzi wayo. Indoda nakekela umuzi wayo. Indoda nakekela umuzi wayo.